More music at spacegospel.com.
Nafasi yako ndani ya moyo wangu, nimejitoa dhabihu nikupendeze milele. Pokea sifa, umetamalaki.
SpaceGospel.com.